Come on.
City slang.
Mambo
Charlie's in the
house. Elimu ya kitando imenipachika confidence. Wanasema mimi ni mpole but not in that sense. I'm not common. Ready kuwalaza Charlie mako, my swag is on. Kama haufundishi, haulishi kitaa, watakushangaa. Okay, I'm reloaded, ratatatata. Bado na drop knowledge, suckers wanakaa. Wanaokariri, mabingwa kutafsiri. Makini jogwa, hizi flow na yona asiri. On the top, they want me to drop. They want me to stop, apana. Mabadiliko ya mashabiki na mziki kwenye mitaa. Ndio mwalimu wangu mkuu ananipa superstar. Na mini siku zangu zimechapati kwa nyingi. Katika nchi ulionipa, MC sio tu rapper. So deep me deeper, expressive so cheaper. Mosi sana wana score kama kuna goalkeeper. Ya changanya humfupa ni original faker. Zima sonu sunusu na pupo kine rubusu. Nakata utumwa like chief mpawa yusu. Makini joko wa hizi flow ina husu.
Kama haulishi haulishi kita watakushanga mita inatupata. Wawi wo wa 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 wa. Wawi wo wa 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 wa. Wawi wo. Kama haulishi haulishi kita watakushanga mita inatupata. Wawi wo wa 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 wa. Wawi wo wa.
Shit I ever wrote, nya ustoka kwenye roof. I like hip hop more, no nependa domo. Why we want still hard to the core, no. I'm the hardest, na mindo na run hizi show. Wanajua king ni nani, kwa swaga na hizi flow. Wini mgum za kigum, him, nya usi za jingum. Wamesanda, wameache game, wana suga zoom. Hiyo haina mjadala, ninye usi simikwara. Nasidisha sire kona, bimkubwa ajara. And the flow so dope like Mr. Kara, this shit is real. Kuliko nyeusi kwenye kala. Tuonge kuhusu nini masela jela mahela. Hizi popo atakapela mapo zitaleta hela. Tuonge kuhusu nini sasa naona wanasera. Wakitatu na haha polisi nyami mpaka jela. Wow we watch no one kid to kinyamera.
Kama haulishi haulishi kita watakushanga mita inatupata. Wow we wow 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 wow.
Wivana nako walezi zama elijia hazi. Don't quit, don't stop. Na kuna kuishusha hadhi. Usha tanda kwenye utanda uliona uwazi. Na hizi mic hazi ucheck tena. One take, two take. Mkwanja mezani, no mistake. Nevertheless, punchlines inauza shishe tutaani. Sawa uwe wani, dadhani matangazo wa biashara. Ngiza chaka madandara, warawara. Ndo brandi wanaoihara. Nini biashara, mini fanya biashara. Chezo tunaulisha biagra. Ndo mana, bada umesimama. Na tupo siri azi sana na hikaria na mashabika kumbui. Sababu hipapizia na here tuna maintain. Ukumbavu watu entertain. Lipeni promotion, tunendesha vipindi.
Kama haulishi haulishi kita watakushanga mita inatupata. Wawi wo wa 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 w